out. So are you a tenor? Uh-huh. Rhymes intellectual chick. Alright, see. Rhymes intellectual chick. Alright, see. Yeah. Come on, come. What? What? Hii ni risto ya kweli, relax, siyo kijeli, ping pong ya Machiavelli, ni kolo ni gatapeli, endi kijustify me, chafua Mike kweli, minjo baba lao, jibaba ndani ya telly, strong pia kingeli, hip hop na ishi deli, na kula na waza, jamii tusonge mbele, tunae tupande pale, palipo na zare zare, manufaa watoto wale, generations ije zingare, singaro magongo pale, wasito wale mapane, sheba kupate pate, jamii sipae pae, niko niko teo, Shelly Beach, Gonzalez, Alexa, Kiragurez, Chizen Tango the Day, Tuki Haso Gashororo, Shada na Mungare, Tulitogo Avivari, Mania Mola Nikale, Mina Dunda Dunda Daily, Namsifu Muumba Ye, Mungu Baba Asifiwa, Tuku Poko Nywazare, Mungu Baba Asifiwa, Tuku Poko Nywazare, Vivare, Tuki Ponyo Kapare, Pale Pale, Bama Nufsi Pale, Pale Pale, Pale Bama Nufsi Pale, Pale, Mungu Baba asifiwa tukupoko nyozare Pale, kwe pale, tukuponyo kapale Pale, 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 nusi pale Pale, 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 jonsi pale Hizo zama za kweli, upendo ulifanya mengi Hatukujali mapeni kupigwa kila stesheni Siwezi msahau goreti ya pondi na dana lo Mchizi Johnny Obongo, kunicheza bila do Morali kunipa mimi nizidi kuchora mo Respect ya mashabiki lisefu yangu so Despair haiku nispea kibinadamu jicho na fear Clear mind ilinistia from harm's way na spears It's clear na kwambia hip hop ni yangu jia Mpango wa mungu niwe mimi frontline pioneer Miaka imekimbia na steal na drive fear Fake MCs na promoters kuram wana kimbia Mungu baba asifiwa tukupoko nyosare Vibare tukuponyo kapare Pale 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 bama nusi pale 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 bama nusi pale Mungu baba asifiwa tukupoko nyosare
Shapitia mitiani kibao sana yani Yani vitu kibao kweli Katika hii life Wezi ukajua nini kumbele hako Shakuta Unaishi leo lakini kesho na mko Nakuta mambo yana kwa mingini Ama vitu Unakuwa unapanga kila siku Lakini maulana yuko na mipango yake mitiangu Kuna masurprise ama vitu Unaweza kupigwa na surprise katika life yani Mambo kadhani lakini wewe Ile kitu muhimu yani ni stand strong yani ama vipi Unaweza ukaanguka mara mingi Ukachapa chini ama vipi Lakini kile kinajitami yani ushupavu na ushujaa wako Ni how strong you stand ama vipi Tuko pamoja man